Cash Records Production.
Fresh haircuts, pamu kamba obe. We been a joke, pamu ment.
Behind panel bit.
SB Sparks. Nation Vibes. Ella Poncho.
Gangsta on this one.
You man the Africa this Ella. Bad guy if my name bona bimba. Kawera nat song chapsana ako kai. Chapsana mo filimba kuchana ako bounce. Ka dance kaka ena kukaposa so wow. Left na right toro numba apri ukaso. Awaka ichi mudala chabari ya new ye. Kare kare wotzi ye jira jira.
Oh ni kurwangwa, oh kurwangwa fiari. Pena chama mkuchuwe mbara mkara mwa.
Chabari ya new ye.
Awa afipo unga ora.
Chabari ya new ye.
Unga ora.
New ye.
Unga ora.
New ye.
Unga ora.
New ye. Chabari ya new ye.
Oh ni kurwangwa, oh kurwangwa fiari.
New month ya December, ama wala kanshi kutimba. Umulambani ishi wabanda, ela weta kale na tisa. Kadishati kale na tisa, ipushavo kale na tisa. Bomba mufimbi tuwa kwisha, hakuna kulala lelo kuchesha. Ifidimba kanshi kupesha, malepo kali new month. Kusha nangoli no mweo.
You man the Africa this Ella. Bad guy if my name bona bimba. Kawera nat song chapsana ako kai. Chapsana mo filimba kuchana ako bounce. Ka dance kaka ena kukaposa so wow. Left na right toro numba apri ukaso. Awaka ichi mudala chabari ya new ye. Kare kare wotzi ye jira jira.
Oh ni kurwangwa, oh kurwangwa fiari. Pena chama mkuchuwe mbara mkara mwa.
Chabari ya new ye.
Awa afipo unga ora.
Chabari ya new ye.
Stranger Seeds, Commander Super K, CBU, Nomkamba DK,